fe twogera ku kyebayita rearing ntegeza animal keeping 14 kenena isimu meeting the Texas ensolo empuba
ensolo
ne bwenjisibwe kutule ntagaze njoga
ensolo
ensolo iyabange
ensolo empuba
ensolo ne bwekola kinkakaseza kerimba
ensolo
ensolo empuba cyo ekyalo kawanda konsula kyabalunzi barunde ntendikako sane mbusa guno mulimu gw'abasajja n'abalenzi 14 kebwongoye ez'omukubalunzi nune ensolemu naye nfuukidde ekyambikawo keza magoba n'ensumbu wetikuka era bikeno yali ya musikosi ya waka kyokka ebyokulya byebiryangaesenguka bwe kutulo ginoonya myezi terabika embonyabonye nkyayizaabekika ab'emikwani ebakambwanire bagobye n'ewaka ne ku kyalo kwero sibankoma mu mateeka ensobera kulaba neyiba nebuukabuuka enoonya ensolo zonna eziriranye waka erunduga buli kaserebere etabuka enerimu abanene mu gavumenti kirabika
ensolo
ne bwenjisibwe kutule ntagaze njoga
ensolo
ensolo iyabange
ensolo empuba
ensolo ne bwekola kinkakaseza kerimba
ensolo
ensolo
kyokutinikebwa
zali nyingi zemirabangeyo nempitako sente zange kweno nentekako nga manyerizala abaana ndabeko kumbe zitudde ebizibu byetaddeko kati nkyusiza musitrategi njirageko tekyanywa n'ebiwataateko mbako nebasawo bagijenje banabajjeeko nga njagala kimu yekyawe mbwe nekobeko eno tekyali nsolo efuuza ekikolimo ne bwegikobe wakeekulaga ekomawo anti ebyokulya mu banneyibba byagwawo nga te wange manye okulya n'oluusi nendekawo kati sikyagala kumanya noonya gigula sikyayinza kugumiikiriza nsolo etomera egende n'amatagayo kati saagala nakagitunda atera nakagiwona n'ensolo nyingi nyeyo ku kyalo ezitambula n'abalunzi bangi nyabagyetanira walaibitalayinze siyinza nagiwondera kuba notamanyi nambuzi za gravite zakutula
ensolo
ne bwenjisibwe kutula entagaze njoga
ensolo
ensolo iyabange
ensolo empuba
ensolo ne bwekola kinkakaseza kerimba
ensolo
ensolo
empuba
okay. Akram ye musilamu mbu alunda nnya njagala nfende kenya na namunya kolofala zizi majiki ye alunda konya negwe muleke ejja mukunyakunya
mupanya
abatesi mbatwala tebalinnya etekisasi bwekuba enekuba nga nkuba mu buli kitoba mutuba ne tubasiba nno n'akaba enaisi labirira ensolo eyo gyokama amatewaka kidabirize nga tonabagatteeka nabali obuyana agosi mateeka nedini tekikkiriza buzafazi obaseeka yezayima nendekawo nononyereza nensomesa abo bokka abafumitiriza abalunzi abalungi mungu yabeera abaddiza naye neyange yo yakkuba
ensolo empuba
ensolo ne bwenjisibwe kutula entagaze njoga
ensolo
ensolo iyabange
ensolo empuba
ensolo ne bwekola kinkakaseza kerimba
ensolo
ensolo
empuba We've been talking about the animal,
yes, master.
Not like a smaller animal,
hey.
I'm talking about the animal, the big one, and solo the animal.
About.